nawa chenenge tete gama tubo Mumaso jora kande vye omuliro banga tona lenge ransise nkuyambe Omwagazi w'ekibuga otusawa zibuje buja kwaja kutubo kura osula Amayumba bananga gafuse ekirala simanyi nakye wanise ng'anji umpangise Ati tukwata n'emisinji osanga nsasula n'olowooza mwoyo gye nsasula n'obulwa Omuntu wawa n'otakyalengera muntu labye nnyo okulabira okumpi ng'ensolo Muwoza twasoma eringa engongo kitala nnyo okusomerera eggwanga odinnyika Woba nange twerabidde muzukuke twefubeko tuwona okwebba Ye bannange lwaki tetwewaayo ne tunoonyeza ddala obugagga buli obw'ensibo Nabaze muno nningidde buli alina watamakanyweze enkumbi enkumbi eyamba Birengero tye bikulye wala Ekibuga bannanga kisusse ekigero kati omuntu atuuse n'okubula kyakola Twekwasa mmere emidaala eserwa n'entuga mu kyalo lw'amasanyu agivuma Omulimi anaguma okweramula omuntu ojjakolerera olubuto olwetamwe Mu kufungisa nsimbi obanga ojjukiranga ettooko ddigamba ekikumi ebangota Naye kati ekikumi okyasemberawo olaba n'omutunzi w'ebyogwa kigobya Terofa bafamire twafa dda obunga bwe bukwatiridde abayina enzito Bw'owa abantu abiri okuloota ettooke eritagenda kumala olyeko n'ekyeggulu Kyova okulamu ogolusi omondo w'ekigaali n'omutikkana empuutayo Waliwo n'asiba oba gw'ozannya okumanya ng'abaagazi b'ebibuga twaguma Abalala tutunda n'ensuku ezikudde akaleka n'ogenda okkolerera ekiwagu n'amata Nakubuliranga bwe yateeba akali mu nsonga z'akola abali andye n'abantu be Woba nange twerabidde muzukuke twefubeko tuwona okwebba Ye bannange lwaki tetwewaayo ne tunoonyeza ddala obugagga buli obw'ensibo Nabaze muno nningidde buli alina watamakanyweze enkumbi enkumbi eyamba Omwoyo ne tulinda okolerwa ng'ensi ennebafu Bukyanga twenunula ebbanga olibala kiki kye wakoleredde ensi yo gy'olaba Batono gye mmanyi abayinza okulaga abalala bali mu byakubba beetala Olw'amagendo ga wano agatajja kuwera mu Kampala gwe mulimu omukulu gwe ndaba Buli muntu ageranja najja okunyaga teri muntu akolera mu kibuga atabba Senesimbye bandogo bamumpaganya nfayo ndageyo bw'omanyi titabba Kusubula kulinga kuteba kende kumajajja n'emmotoka olw'eggulu Oyo lwaki taase gwe gwakutte lutemba lindira okukungula ebirime by'osiga Bakuyita ssebo nakwewojjola nti omuntu akuluusa n'atya ng'atasoma So nga baana battu twerimba obwosi bwe bugagga bw'ensi ziri ezaakula Woba nange twerabidde muzukuke twefubeko tuwona okwebba Ye bannange lwaki tetwewaayo ne tunoonyeza ddala obugagga buli obw'ensibo Nabaze muno nningidde buli alina watamakanyweze enkumbi enkumbi eyamba So kwagala ebiwedde n'obwebavu ekyo kye kireese n'obubbi obungi wano olw'obugagga bwe tunoonya obw'okwekkusa oli ajja n'abalwa omusaala gwaliko nga kizibu okola ku byendyana entambula asasule n'ennyumba atayambaleko n'obungunga obumubanja olw'abantu be kale gyova omusanga mu ofiisi n'asooka okukukama ebbirika ey'amata ntyokuteera omukono okweza empapula y'ekalamu ebayaganana n'omwebaza Nawo ate n'omulinda gyali ettooke buli omu ayinako watukira abantu be Wano tukaba wa takisi nti naseera so nga buli kintu mu ggwanga bwe kityo Ffe wena tulinda nimire tulinga binyonyi tusabe abusabe mukama tuzukuse wefe tuli tusawa kudukirirwa nakakalimu ne tudagira mawanga choka bwe tuterese mbabulide abali bera balamu banange mulijusa ekintu kyemba kutira ngambawo mukomye okwefuula bali kugwanga kuba eno si yamwe